tare hikka yimbe le battibe mayuji di fu ana narda rento yuwaru le region motti ndiyan dan nabbito sanne yoga yimbe gombe le dido nokkule kanyu en ka holiti wire joni woni arande mu en yide ndiyan dam nabba fa yotto do won jondo ana heba balde jom ngabugo ndiyan dam sembe mudum ana wondi beydaade ndiyan dan sammini ciudi bonni gesa yimbe to
nyalo mo hande do yuwaru do mayo ngono wondi natirno yimbe be fu an jeedum ciudi chamdi kanye gesa mutude fa yotto yo dabaji du ngala nokkuji bilditide do kani droide tarawari nana ciaw o gote yimbe be dido kutteji yotti
tagal galleji amen di kami dali dum fe yeso do dum min gondi diddula dum e chaakuji jaarindi min tan hore am ko buri chaakuji teme didi jaarindi woni ko pagumi do le galle do min gon jondo e hore ndiyan dam min gondi porso do so min jaltina yalla mi de keba hedda di
jam concession
nato gol dan don ndiyam de gallure yorunde ana bimbi jamaare hewnde bi hitan yikane ndiyan ana won dewade ton bonandaaji Boubacar Dianta kumini do kabaru awgol
galleji amen nokutu dabaji amen nyamata fayoto gese maro ko hewe mudum fu ndiyan dan bonni
dum ko bamo e kebe hebin yoru sidio tamani
fahan le region motti galle fahi battidi mayngo kanyu en ka suudai fei sukula mudum fewde ko ndiyan dan wondi nabude fala nyaloma hande o yoga e mabbe gombe le odo region ana sedo
me kuli sanna wala futu me nyata me andal nukkino faabo amen kubeje tati mun ko ndiyan uddi nukku amen do ndiyan ana wondi e wadde bonalaji
odo bonana goto woni ko siri yimbe gombe bangi mayngo le saha lindi ndiyan dan wadi bonandal ngeni bukiat ngondo kiloji sappo faade mada yottaade ngallure tombokutune dum ngido ngeni kan ndiyan dan wayti dum wadi dum gurul le wi yimbe joodi men tombe be kolliti wiide ndiyan dan bonnani be dawaaji mabbe sammini ciudi mabbe kan e kulle fa heewi nafoji be
aidi ka damde hasara
mede yetta alla sabe fe goto heddaki e o bonnal ga do tawede fu kuma jogi fu witti ciudi amen keli kaduleji amen dilli fa yotta dawaaji amen yimbe wobbe won ga fe batti be wala kasse fodde nodirte ne kurawruji na mudi amen dankiji to men balta mede du o torta hunjo galam o wi amen wa fi de dabir fu le o watti bangal ngabbo ndiyan
ton daaka
fa ham le region tombokututu ko buri hectareuji sappo maro woni ko ndiyan dan bonni danya garba koira kan e saraya mu le cercle direto ngeni direni jaatu woni ko hulana fati ndiyan dan majjina dum non holi tiri wiide mahamman e shafi chaahi do le nokko on
lo jan ngabbi san sabi ndiyan na bettigen nokkuto woowi haade non nokku noddirteedo tarabangu to fu uddama me fi non dabiri fati ndiyan yotto on nokku dum na fu nafe ndiyan jabbigen to fu mi genni en handen ana da uddede to ndiyan men le cercle dire hande do hedditame maaye sabi o ngabbo wal jam
hono fu yimbe gombe tombe watta faare no yure ndiyan dam lieutenant colonel bakari daw yo sous directeur sous kumani do wadde imadaraji fa faabo yimbe be ana halta dati ko haani jokkede
men yeda di kibaruji fawido bangal ngabbo gon jam yalla jamo hedo amen haba faama kasin nukku jeto janna uddi don sabi so janna ngabbi yimbeji joodi be bangi mayon bena haani fide dabiri be sojiro ciagan no yaawiri mabbe famitina lamu li watti mudum
dunke andan be kabaruji bidide ha walu kanyum en ka holiti wiide ngabbo gon jam dan le odo nukku ka yo sabi ko wakati o wayti kon on do kabaru yo datol kolito yimbe wiide waytagol wakati mo hala mudum hala o kayo ngonga non holiti wiide kanko dunke andan do kabaruji bidide ha walu risa yatara do min kaddata e magazine amen kale hala ha walu mo fati yatara landini min jiye ko yontere warore